E whoringa mai o le Avea Antonio Guterres ma whailau tusi ao au o malo au whaatasi e suitu langa i atupua Ban Ki-moon. Ina ua mai a pālota whaalilolilo mua mua, e whoringa mai ua mamao iluma le langolangoina o Antonio Guterres e ui na malosi le tanitununga o le atula i maise suita ma itai i le tofi whailau tusi ao malo au whaatasi. Ile mai ai o lelo na ono o pālota whaalilo lilo na whaalia Vitali Jerkin le sui o Rusia i malo au whaatasi ua mamao iluma le tūlanga o le langolangoina o Antonio Guterres.
Well, ladies and gentlemen, you are witnessing, I think, a historic scene. I don't know if it has ever been done this way in the history of the United Nations before. As you know, we have conducted our sixth straw poll, and this has been a very important process of selecting the next Secretary General, and I think we have treated it with great responsibility. After our sixth straw poll, we have a clear favorite, and his name is Antonio Guterres.
Vitali Jerkin, lesu yo Rusia i malo au fantasi. I lana sa anoanga e tule ya ilona avea masuita uva i le tofi whelau tusi awao malo au fantasi. Na ta ua e Guterres, lona talitonunga i le ta ua o a ia tatau.
We badly need at this moment two things, leadership and values. The values that our societies that are all becoming multi-ethnic, multi-religious and multicultural need in order to foster inclusion, cohesion, to make people feel they belong, to value diversity and to confront and defeat political populism, xenophobia, racism and violent extremism. And I believe those values are the values I've served in all my life.
Antonio Guterres. E whaalua ona tau avea e Antonio Guterres le tofi komisina o malo au whaatasi mō le puipuinga o tangata sulufai le United Nations High Commissioner for Refugees. Ilona tūlanga lea, na ia whaiti o inai le malo tele i ausetalia nei, iana fuafuanga e toe whaamalosi o na toso ese wa ama tangata sulufai I whawhatu o ngā sami puipui o Ausetalia. I le tausanga e lua fe se fulma le lua, na ia tā ua I se talanoanga ma le ABC, o le whaai unga e toe toso vaa matangata suru whai I whawhatu o ngā sami puipui e soli tūla whono I lalo o le United Nations Refugee Convention.
We don't think that pushbacks are a solution. And we think that that is clearly a violation in relation to the 51 Convention.
O langolongo ina fo I ele sui o Amerika I malo au whaatasi Samantha Power le avea o Antonio Guterres mataitai o le fono malo au whaatasi I le tofinga whailau tu si awao.
In the end, there was just a candidate whose experience, vision, and versatility across a range of areas prove compelling.
Samantha Power, le suyo Amerika I malo au whaatasi. E to afitu tama I ta ina whaatutu o sui tau wā, mo le tofi whelau tusi o malo au whaatasi. E au fi ai male tama I ta I o Helen Clark, lea sa avea, ma pāle mia o New Zealand. O le mau e to fie se tama I ta I le tofi whelau tusi, na tu leia e Jean Krasno, I le whanaputuputonga le campaign to elect a woman United Nations Secretary General. Ma na whaalia Jean Krasno lo na whaanoanoa I le whaai unga o tūla I mai. Ua le taulau o le whaamoemoe I le tofia lea o se tama I tai I le tofi whelotu si au au e sui tūlanga I a tupua Ban Ki-moon.
We are extremely disappointed. I think actually it's more devastating than the media has been saying. It's depressing. The women candidates, we were listening to Antonio Guterres, we were listening to Samantha Power, talking about his qualities. The other women, the other seven women who were candidates had outstanding equal qualities. The values that they stood for are the same values that Antonio Guterres was mentioning. And so it should have been a woman.
Jean Grasno, na tūleia le mau po le taitai o le mau, le campaign to elect a woman United Nations Secretary General, ma le faa alienga o lona faa anonoa, ina watula imai O le a le tofia se tama itai I le tofinga pui lotu siau au. Ua tofia nei iai. Le sa avea ma pale mia o Portugale, ma le sa avea ma komisina o le fono ai maro au fatasi I le pui puinga o tangata sulu fai le sui o Portugale, Antonio Guterres.